najimsafi.com.
Ninayemtaka simpati, ama tatizo ni nyota, ma nipunguze, mana mapenzi na nikutia chumbi kwenye zema, usela usela, nipunguze usela, mana mapenzi na usela, nikutia chumbi kwenye sema, mapenzi bila kinga kilio. Ebwana tune ndelea mocho bate usio. Sigia. Sigia. Ibilisi alinipanda za ningefanya nini. Nilijikuta na jitetea sababu napanga kiunoni. Ila pande. Sio kama nauza mi mwenyewe. Ile kesi alobari apande ni mezingi. Sigia. Apande legeze kamba ili niweze kukupanga. Hey! Yote sababu ya hey! Ndiyo maana nina iba apande. Apande legeze hey! Ili niweze kuku hey! Yote sababu ya ndiyo maana ninaiba pande mama. Kama unakunywa safari kapla hens, kama unakunywa savana kapla hens, kama unakunywa window, kama unakunywa enken, kama unavuta na shisha kapla hens. Sema kama unakunywa safari kapla hens, kama unakunywa enken kapla hens, kama unakunywa savana, kama unakunywa window, kama unavuta na shisha kabla hands.
Hey!
Tunakwenda sawa sio? Hello! Hello! Sema nini? Sema nini? Mama! Kidole juu, kidole, kidole chakati, kidole, kidole juu, kidole, kidole chakati, kidole, kidole juu, kidole, kidole chakati, kidole. Eti mama mina utajibu, eti na DJ wenu, eti mama mina utajibu, eti na DJ wenu. Twende kidole juu, kidole, kidole chakati, kidole, kidole juu, kidole, kidole chakati, kidole. Eti nakupenda, eti si unapenda, eti nakupenda. We wanangu sijui pombe, sijui bange, sijui pombe, sijui bange. Eti maji ya kunywa tunauziwa kondomu tuna. We wanangu sijui pombe, sijui bange, sijui pombe, sijui bange. Eti pombe kali tunauziwa kondomu tuna. Tuwade! Tuendele tuwaje, eti kama naela semeni, eti kama nimejenga semeni, eti kama nagono semeni, eti kama na ukimwi semeni. Ati leo DJ nani Facebook chapango mazuchu, anapiga nani sema na. Mgoja nipoke, kama naela semeni, eti kama nambia semeni, eti kama nimejenga semeni, eti kama nakaswende semeni. Ati leo DJ nani Facebook chapango mazuchu, anapiga nani sema na. Mgoja nipoke, uyo mtoto wanangu simna vibe wasio, simna vibe, simna vibe. Hello, hello, hello. Umalaya tukuoga, niseme nisiseme, niseme nisiseme, niseme nisiseme, au basi nisije nikatukanwa. Twende niseme nisiseme, niseme nisiseme, hakuna wanawake wasumbufu kama mfupi. Ati niseme nisiseme, niseme nisiseme, niseme nisiseme, niseme nisiseme. Unajiita piskari na unakunywa konyagi. Niseme nisiseme, niseme nisiseme, niseme nisiseme. Hakuna wanaume wasumbufu kama walefu. Sema, kwa nini uzai, we mbaka usemwe, kwa nini uzai, we kubabako, kwa nini uzai, we mbaka usemwe, kwa nini uzai, we kubabako. Wanaume wenye watoto mkono miwili juu ni waone. Wanaume wenye watoto mikono miwili juu ni waone. Sema huku na huku, weka mama wimbi upeno wa. Sema we kila ninakopita, weka mama wimbi. Sema nini? Tuone. Huku na huku, weka mama wimbi upendo wa. Kila nini? Kila ninakopita, weka mama wimbi. Hakuna nyama kama kiti moto. Siku pendi, siku taki, nisha mufuoni mina wewe basi. Siku pendi, siku taki, nisha mufuoni mina wewe. Chuande. Siku pendi, siku taki, nisha mufuoni mina wewe. Au basi. Mama
Jamila lipo baka wanza kulia.
Oh, nakushunda kuongea.
Hata mimi mwenyewe nikaumi.
Sema.
Uliuliza kwa nini analia.
Analia, wanawake amemwacha. Jamila analia, wanawake amemtupa. Jamila analia.
Anaitwa tajiri Sylvester.
Jamila analia.
Hii hatari.
Amemtupa.
Sema.
Jamila alipoanza kuongea,
na namba yako imzungu ampigie, kuna mtu anakipaji cha kuchekesha, aende akachengeze mimi mtu mzima. Sema eti goza zikoza minka mwanishamu yanani ganda ganda kala ndizi kasa ugani tupia ma. Mi mtoto wa Mungu, kabla kubuka mtu akatukana, ulisema kwati bebe, Ulisema spati mtoto mkali unanjegeza. 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 Ibwana vibe likoni. Tunakwenda kuimba chalabu. Alafu tunamuimbia exiwete. Sema.
Ulinizalau exi ukaniona sina maana kwa uwezo wako.
Sema.
Na ukasahau wazuri wako wengi sana wazaidi.
Sema.
Ulinizalau exi ukaniona sina maana kwa uwezo.
Juwade.
Na ukasahau wazuri wako wengi sana wazaidi yako. Nimempata mshangazi ananijali mie. Mapenzi yetu salama twaheshimiana sie. Nimempata mshangazi ananijali mie. Mapenzi yetu salama twaheshimiana sie. Nilichosahau sina.
Mimi nataka nikuulize. Hivi kuna mashangazi wembamba? Hivi kuna mshangazi mwembamba? Hivi kuna mshangazi mwembamba? Hauna mtoto hata mmoja, lakini nyonyo limeshuka mpaka kwa tumbo. Sasa ananyonya nani? Mama.
Wano sack. Wano sack. Wano sack. Wano sack.
Segundo.
Wano sack.
Gondo.
Wano sack. Wano sack. Wano.
Ukut enyole kijori.
Gondo sack.
Girua le lujali.
Gondo sack.
Nadio barao.
Gondo sack.
Kijama sobani.
Gondo sack.
Kutwa muzima ajala.
Gondo sack.
Pesa kanuno wa vocha. Kamtoa mtu kafara. Kwa mganga apandishwe nyota. Wele ito aswe. Itangi masa
ikrim.
Iti ana Facebook paswe.
Abari kanyi kapa. Na mimi unisikia. Mimzima wafya. Mama Mungu anasaidia. Toka ulipotuacha. Moto tia nazidio.
DJ Facebook kwenye mashine.
Na ya katangulia. Tukumbe, ulale sana mapema. Chapa moyo nina tuku tuku. Natamani kusema. Niseme. Zile mali usia, usotu usia. Tuligawa salama. Zuena, zote tukampatia. Tuswendu kulawama. Ila, zuna kaka. Amebadirika sana. Yani shabla kemizuwa.
Sia yupi.
Sio yule wajana.
Natamani nge mwona.
Zue.
Chiapon kidongo.
Zue. Kidongo tunge mwona.
Zue.
Onge mwona.
Zue.
Onge mwona.
Zue.
Asuena.
Zue.
Onge mwona.
Zue.
Zue.
Peke yangu
nyumbe.
Sema. Unikimbie.
Unikimbie.
Mama.
Uniacha peke yangu penzi. Umenifanya nilie. Kumbuka zile raza chumbani.
Furaha yangu meibeba yote umondoka nayo. Umeu
Tena nini?
Kamba nilifunga imesha kata.
Unikimbie.
Unikimbie.
Goje dabika umamae, anyway ndo my woman. Nitambele wakushangae, I'm proud of you my woman. Nisho babie, kwani ye ndiye wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio.
Oh, oh,
fagio.
Anito the last aki wa na Ali Kiba. Mojo bati, sema nini?
You make a man wah 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty, kampa mama.
Wait,
my pens and I was up chip away.
Wait,
my pens and you done ganyo spanyo.
Wait,
she kona police utafungwa ukai.
Wait,
yati kushika my pens, mambo hadharani. Kubebe mgongoni, kuzungushe mtani. Aufungue moyo ndani, uone thamani. No game, game over, nimesare.
Sina, sina, sina. Kwenye mashine,
sina pa kwenda. Mtu ukipenda, danger. Naweza kusaga chuma
kubrenda. Kwa 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 Nitambele wako shangai Brother kuma kuma Niso kopi Waiye nile Kwa moyo kambio Na kiombeki Na kia wafagio
Inamo Uko nyuma ya liyomo ya mo Miti wa magamo Kamu kloza na gimi samo Kama tunalili mshinda Adamu akashindwa kuvumilia Kwa nini tuita nebinamu nina nyongo itakumbu kuhimi ukipitiliza
Unanimaliza
Mwenzako bado najuliza
Ibi ni kweli ama unaingiza Sema
Moyo mezama kweki
Bila yeye siwezi kujua
Mindo fundi wala azake na tuanga na kuko
Mama
Alinikumbatia
Kono wakushoto kwenye gia
Zika nipanda hisia
Hey
Na nilipo chuchumia
Sema maji ya kachoka ameloa Ameloa
Ameloa na mbu
Tena
Ameloa Ameloa
Wamemwagia savana
Toto ameloa Ameloa
Wamemwagia Serengeti
Ameloa Ameloa
Wamemwagia ladies
Wa.
Hey
Ameniweka kwenye chupa ndo mana natama Wenye papara pupa na wona wa shamba
Yombenka mwana uwenye kuileja kuno Wajachikutila mwana uliduvali pamba uka kuyamba Nabiliyombe Uliduvali pamba uka kuyamba
Moyo meza
I feel Aniko Dubai Unakula jama choma Umeniweza na we Tugaruke na magoma Sheri Kutemana ngae For real, nitaondoka na we, hata kama ukigoma
Natamani niondoke na we, na mapema
Utafanya makosa sipondo
Michi mapoko fidi kiu, sema
Nakusi utakacho,
nakupa wapi mamacho Asiondoke na we,
yako mikato Micholo Frank ni Picasso, najimaliza mwenye Oh sheri, sheri, sheri Sheri mutima nangai
Everybody,
totally baby, I'm sorry for you.
In the window, Cassie Long.
In the head of my heart and butt.
Hey, come on, Zema.
I wanna dance for you.
I wanna dance on.
I wanna dance for you.
I wanna dance on.
You're gonna dance on me.
I wanna dance on.
Yeah.
Hey,
see, your love is very strong. Oh, yeah. It's very strong. Oh. Yeah, you, we are very strong. Yeah.
God, I fall on you. Cause I'm a club with you. Money fall on you.
Your name but what?
I fall on you.
A palace fall on you.
Cause I'm in love with you.
Hey, are you done talking?
Tell me, baby, are you done talking?
Imba Kingeleza.
Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking?
Imba Nikuskia.
Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah.
Hey.
Are you done talking?
Tell me, baby, are you done talking?
Yeah.
Hey.
Baby, I don't wanna be a player no more.
And it's your Davido.
Yeah.
Follow.
I don't wanna be a player no more.
Watch a guani.
Cause my guys call me Cristiano.
Mr. Nani. Hey.
I'm on Nintendo. Cause my guys call me Cristiano.
Mr. Nani.
Mr.
Hey.
I'm on Nintendo.
Hey. Say my
money follow you.
Banana follow you.
Apalachi follow you. Cause I'm in love with you. Money follow you. Banana follow you. Paparazzi follow you. Cause I'm in love with you.
If I offend you.
If I offend you. Because
sorry, your baby. Sorry, your baby.
I'm in love with you.
I'm in love with you. Baby, nothing to change am.
If I tell you, say I love you, oh. My money, my body, now your own, oh baby. 30 billion for the account, yo.
Sema
Versace and Gucci for your body, oh baby.
Kuje mapema kondoka mbaka mama pige simu.
Nedu, gara gara for me.
Nedu.
Nedu, 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 Serena, oh.
Medu.
Nedu, 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 Shakara, oh.
As a jiggy jiggy, my lover
wanting to do.
Hey,
sipping brook to do.
Mama,
for your love it to
come on, Sema.
Because you do me juju. Cause I'm feeling.
Akikisha unalewa mbaka na dondoka.
I wanna dash it.
Akikisha hizo.
You can have it too.
Hey,
you know I got this in you.
I love you, I love you, I love you, I love you,
I love you, I love you,
I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Hey,
reject you, I like your mini skirt, you. Okay, you carry fast, you. If I tell you, hey, I love you, oh. My money, my body, now your own, oh baby. 30 billion for the account, yo. Versace and Gucci for your body, oh baby.
Nataka niwasikie.
Swizi Kanadamu. Kesho taja nizika.
And it's a harmonize. Sema nini?
Ile ningependa fahamu.
Acharudi song.
Aya mateso lunipa.
DJ Facebook kwenye mashine.
Tumafafieni. Ano ninyima mimi. Ndokampa.
Yeah. Siwasiki.
Kupata.
Oh, oh, oh. Sina furaha naigiza.
Ili mradi
watoto wasihisi vibaya. Uyu mdogo anauliza
eti dadi,
mama amelewa kadondoka.
Chakuji
hey.
Na baki tukusema. Anawapenda sana.
Atarudi.
Atawaletea zawadi.
Atarudi.
Atarudi mama.
Atarudi.
Atarudi mama.
Atarudi.
Anawapenda sana.
Atarudi.
nifanye ukanikimbia. Ni vyema unge
na mimi weni wangu, mke wangu, nimemisi kukuona kwangu, kipenzi changu. Nitaficha wapi sura yangu?
DJ Facebook kwenye mashine.
Kwenye mashine.
Wewe ndo msiri wangu, kipenzi changu.
Sema. Mayo. Chaguo langu ni wewe, si unajua. Kiniacha mwenyewe utaniumbua. Tulikotoka ni mbali, si unajua mama.
Katikati ya safari utajaniua bwana.
Wewe na nani?
Wewe na mimi baby.
Nife uniokote niguo.
Sasa kwa nini unaruhusu nichekwe?
Sema mkono kaonyea mtoto.
Usi ukate.
Samani waiter.
Ongeza grass.
Mudumu.
Ongeza grass.
Hey! Samani waiter.
Ongeza grass.
Ati nani? Mudumu.
Ongeza grass.
Acha nini? Acha nilewe.
Nilewe tu.
Niache mimi.
Nilewe. Nilewe tu.
Chunimba guoche.
Acha nilewe. Nilewe tu.
Chode.
Nilewe. Nilewe tu.
DJ Facebook kwenye mashine.
Kwenye mashine.
Unamjua DJ Facebook wewe?
Wewe.
Mekuwa mchafu tangu uniache wewe. Nakula kwa shida sababu napika mwenyewe. Wananita mkangafu, silali mpaka nilewe. Oya kurudi bebe, nakufa mwewe.
Mujini kipenzi, sirani shilingi baby. Kupendana zamani, ndo wanavyo semaga. Wazuri ni wengi, ila uongo mwingi baby. Wakisha vyo na vya ndani, basi wanakumwaga. Ndo mana, ukichelewa dukani, mieka moyo kana nidunda.
Wazanga isije selemani akakuonga bia zaki. Hey! Mbaya zaidi sina kazi na kosa senta no kipande.
Bora nikuweke wazi ya nini nikufichua
dembe.
Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi
niambie
nafanyo repair.
Basi nambie
baby unanipenda ingalisi na doho.
Nambie.
Oh basi nambie.
Hey.
Oh, tell me baby love. Usige nitenda ukanyumiza roho. Squeezy magari ya wakongo.
Mapesa mala nyumba mbezi. Usini changanye na ubongo ni date kisa pombe kali.
Sije kuwekea numba.
Hey!
Umenipendea rumba.
Sema!
Bibi nikija kudunda.
Wee!
Oh oh. Usije mgezea puna. Ukaniachia ngunga. Wana kumendea chuma.